Sid Kings, what up?
Recovery. No doubt.
Natural Dashan. Anyone in our tunic in Angusitos Munji. Beotizo, I see you. Listen.
Ni money talks. Tila day, tila hour. Ni money talks. Ni money talks. Tila day, tila hour. Ni equalizer, I set it to our patane.
Ni money full. Nibe na jangote. Pati in kwa t-chef moka wani room. Oh sorry. Na kunyantia. Jasuka ko wini. Wila bata. Epulo pule.
Yama yo pale.
Efe waba elo waba nefi pale. Mbamo suti. Sate tu sate. Kampamba. Jita sate sate. Ah. Nine guy. Bashimika lionse.
Shaba na kafinyo twingila mokonse. Pakusanga mane voinda kawo mutwe. Yali kava kuno twaba paka wikute.
Kunkala handsome boy ni pantumba. Echwa makelo vaileta na mapink clips. Yali shivi kwa tunikie na chivos. Nomba umfa lionse tutilati.
Ni money talks. Tila day tila hawa. Ni money talks. Ni money talks tila day tila hawa. Ni equalizer iseti tuwa wapatane wo. Ni equalizer iseti tuwa wapatane wo. Nafumine na dovo mudi mayo. Don't ever try me. Oh you are we do a kafa za me. Action ya wanga wa kitab no. Nimbo zanga zima peze kamu stereo. Mweni endela monga che chiriato. Ni wawawa monga che nisepele mitoka pa ma guys. Nchite hide face. Foko yanga ipeze kamu mahola ho. Ifi mbusunga vya fuase wa shinka. Idi nsowe na ziya ya nikanshinga. You are still baby fish mwinga nshinga. Kuma shozi enu mula tuchinga. Kudi hip hop nine au pitari. Niva vini sanga chose victory. Ninevo rapper wa hip hop unotia karindula. Mona pama tax. Efio na pesula. Ni money talks. Tila day tila hawa. Ni money talks. Ni money talks tila day tila hawa. Ni equalizer iseti tu hawa patane wo. Ni equalizer iseti tu hawa patane wo.
Wakamba, if your talk doesn't consent getting more money or making moves to better both our lives, which is the best story, Mutuani? We should class the case of if I talk about Pangama. One tunic, aka Sidos Munch. Teacher Copper, I got you. Of course, when I hit the goat. One Rico, bring it back, listen.
I'm a kilo tatua mpana. Pati pali mane pena ndi kufembanya. I wonder what mane can't do. Uno wishi le kusu mapushi. Train hard elo wishi gama coffee. Baba wiki fumi na kupanse. Nalikava kwa timenshi mketo. Mwanza kavinga nalichila pa majete.
Ni money talks. Tila day tila hawa. Ni money talks. Ni money talks tila day tila hawa. Ni equalizer iseti tuwa wapatane wo. Ni equalizer iseti tuwa wapatane wo. Tunic, where you at?
ZanzibarMusicBlog.co.
AKA sit down, mudi wanani umo.
Recall.
Listen. Bro, Chefy, I got you.